ensonga zaffe zijja kubeera nyangu obulamu bwaffe. Dansi yaffe olwaliwo inshaallah ejja kukwata ku nsonga egamba min asbaabi inshiraahi sadri wa salaahu nafsi min asbaabi inshiraahi sadri wa salaahu nafsi. Ebigambo ebyo tujja bijja mu kitabo bakiyita kiriko omutwe ogugamba tanbihu alghafirin, okuzuukusa eri abagayaavu nga biri ku peegi 572. Omutwe gw'omusomo gugamba ezimu ku nsonga Allah tabaraka wa ta'ala bw'abanga aziwadde omwana Adamu zamuyamba nazo okubeera ng'abeera ne muni sharihi sadiri, ekifuba ekyanjulukufu okuyingira mu diini ya Allah subhanahu wa ta'ala, okuyingiramu ebisomesebwa, okuyingiramu ebimutuusa ku kulongoosa nebinamufunisa okwesiima mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa salaahu nafsi, n'okulongoosa omutima gwe. Sheikh mukitabo ekyo oba ku peeji eyo yawandiika n'agamba la tufakkiru fi thalathati ashiya, obwongo bwo okulowooza kutekuggweranga ku nsonga zino essatu. N'obeerawo ng'essaawa yonna obwongo bwonna ebirowoozo byonna okweraliikirira kwonna ku nsonga zino essatu. Ensonga zino essatu zitutte okweraliikirirako, okulowoozako, okufumiitiriza mu mbeera ez'enjawulo. Sheikh ensonga eyasooka gye yatuwa hiinama kaana yunabbe byali atuzuukusa naddala abagayaavu yagamba la tufakkiru fil faqri, nga kutanda n'oteeka ebirowoozo ebirowoozo byo byonna ku bwavu, n'oddawo ng'olowooza obwavu era emirundi egisinga ekigambo ekyo ekyatugaanibwa sheikh kye yakulaga twalufuula luyimba naddala wano ewaffe Uganda. Simanyi wane mu nsi endala bwe kiri, naye katwogere ku Uganda yaffe mwe tuwangaalira, ayina ssente akakasa nti obwavu bususse, n'atazirina naye akaba kye kimu n'azirina. Tulowooza nti tewaliiwo kusiima bantu kwe bayinza kukola ku ebyo ebitono Allah byabagabirira ne babyebaza. Sheikh agamba la tufakkiru fil faqri, tulowooza buli kaseera ng'oli ku bwavu bw'olowoozaako ebbanga lyonna bw'onookikola bw'otyo fayukufiru hammika wa ghammika, nekibanga ekigenda okuyitirira gy'oli by'ebirowoozo ebingi, okweraliikirira okungi, emitawaana egy'enjawulo, kubanga bunoolowooza ku bwavu osika ebintu bingi. Mwana watte okumanya ekigambo ekyo kinene, tosobola nakweyagala mu makaago ng'olowoozezza obwavu buli kaseera, otuuka awaka nga nabo batunulira ng'ekitagasa, abaana bo ng'obeevuma lwaki wazaala bangi, bye bakusaba weevuma lwaki weeteekako obuvunaanyizibwa, naye kulowooza ku bwavu era ng'olowooza nti okuyimirirawo kw'abantu bo bonna ne boyinako obuvunaanyizibwa magezi go. Sheikh yagamba nti wekinaakutwalira ebiseera n'olowooza ekyo bw'otyo wayasiidu fi huznik, ekigenda okweyongera mu maaso go nnaku yekyo okweyongera buli kaseera, ojja kulaba ng'obeera munakuwavu, obeera munaku mpitirivu, obeera mu kkuba mimiro, nga ne woba olina kw'olina olaba nga gamba tolina, olaba nga tolina ky'olina. Sheikh yatulabula naga nti oba oyagala okubeera ng'ekifuba kyo kibeera muni sharihi kigazi, obwavu tobulowooza tebukutwalire ebirowoozo ebingi. Lwaki? Kubanga alghaniyu huwa Allah, omugagga ye Allah yukni, asobola okugaggawaza bw'aba ayagadde ate bw'aba ayagadde n'amufuula mwavu mudakiika bwo musekeri olw'omusajja Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ssente. Wali awo
kuna budamu ye bwacha mushiku macha oyina amwechile chiroozo namuka tugendeke echi nabanga sina sina wani nesho nesete nkanyiza wano yes nkanyanga tuzi kurugudo sekasho bagenda bazikuwacha bagenda bwatyo yoyina amwechiroozo mwazi ya chiroozo chichiamuwa nga Allah mwagendo kuhisiza nibagenda webagenda nibafuna hivyo usubuzi neye mwa agumu nisente zaalina na kazi ya wangaku tatarooza nga nako zifuna neye nga zifuni ite ate kusente ndono ziyateka mu wale wa mwita na mwaga gomuto wange miaka jianya nisente zaalina tobe nkanya nkanya kati Allah subhanahu wa ta'ala wa ya wa asara kukanga waza mtu wa mkanga waza kati obwavu tebukowoze sana notuka nokuva ku Allah subhanahu wa ta'ala zisitoka asina byensaala kuli obwavu kwawoja sabe Allah ebbanga ddene talina kyampa kati nsaba ki ebyo biba bigenda kukutwalira embeera zo obuntu bulamu bwo obugumiikiriza obeerenga buli kaseera obeera mu birowoozo biyitirivu era kiyinza okutusira ekiseera nga tokyalabawona mukwano gwo kalugotunulira bwoti olabanga omulabewo naddala olusi ngaalina kyakusingako ensomi yokubisiyo kigiyawa naagalira ti kutwaliranga ebiseera yagala wala tufakiru fi dhulumin tolowoozanga ku bulyaza amaanyi omuntu akulyaza amaanyi fi dhulumin man dhalamat omuntu akulyaza amaanyi ze tokutwaliranga ebirowoozo ekisinga okubeera ekyekitiibwa olisi nga abakulyaza amaanyi nomugati nkukwasizaani wato omusonyiwe oba omusonyiye babiha wa nicma kirungi nnyo naye wabakulyaza amaanyiza n'okukwasa Allah takutwalira birowoozo bingi lwaki singa ebirowoozo binaagenda ku ye oba kukulyaza amaanyi okulyaza amaanyi obwo obukukoleddwako okuba eri omuntu yenna yagamba ti kijja kukwetera buli kaseera okuba omunyiivu nga buli gwotunulako bwoti omunyiigira buli ajja mu maaso go olaba ng'ali mu kifaananyi ky'oli yakola atya era oyinza okukomekereza ng'abantu bonna obakyali lwaki ebirowoozo wabissa ku kulyazaamaanyizibwa nabagambakuwa nti omuwalimu omu yasanyuka ng'afunye abantu bamutuusiza akamawuli tigundi ng'akwogerako bamwogerako ebigambo by'okumugeya by'okumutemerera byomukolako olugambo n'ebirala n'agamba nti farahtu jiddan kulira nfe essanyu lwaki ngenda kusinkana empeera z'emirimu gye saakola kale singa nfunyeyo n'abalala ne bangeya kale singa nfunyeyo n'abalala ne banjogerako kale singa nfunyeyo n'abalala ne bantemerera nantuuse mu maaso ga Allah n'empeera mpitirivu saba nga ye kyasaba asaba Allah yenjiwaza bamwogerako asaba Allah yenjiwaza bamutemerera asaba Allah yenjiwaze abamugeya lwaki kubanga agenda bafunako emirimu nayogera ebitende ebiri ku mirimu egyo gyafuna agamba omulimu ogwo okumanya mulungi nnyo era buli muntu yaninyigidde amugeya yaninyigidde amutemerera yaninyigidde amwogera ku lwaki anti mulimu gwagera okufuna empeera nga nzijuvu lwaki laisa fiihi riyaun wala sumua yali ayinza geya ng'anoonya mu kabandabi yali ayinza geya ng'akikola riya kumulaba aa omulimu ogwo gujja butereebwa empeera zo nga nzijuvu kati sheikh kiyagamba la tufakiru fi dhulumin man dhalamaka tulowooza ku bulyaza amaanyi eyo yabaabukukozeeko nekikuletera okunyiigira buli gw'osanze omutima gwo ne gw'omunyiikaavu wayukfiru ne kiyitirira alhiqit obukukuzi n'ensaalwa obukukuzi ku mutima nga bulwolaba fulaani olabya ddala ng'olaba omuntu gw'otayagala kulabako so singa okireka osigala oli muntu wa bulijjo n'embeera zisala bwezitwala nga ziri siiko naye ng'ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kijja kuzitowa kitubeera amaliza ensonga eyokusatu yagamba nti mbeera bwekusigalako bwekyo yaduumu ghayruka obusungu bujja kubeera bwa lugenderero nga tebuliiko kkomo chobo chita obusungu bubwa nawo n'osigala nga ekitakolebwangako mesha inshallahu taala la tufakiru olowooza edhulumi kulyazamani mangalama kiri abawo kulyazamanyisa yensonga yokubi sheekhe gyeyatuwa ku nsonga esatu zitakutwaliranga birowoozo ensonga eyokusatu era nga yeisembayo inshallahu tabaraka wataala tukitabo kirabo kya sheekhe yagamba wala tufakir fi tuli lbaqa fi dunia fi tuli albaqau fi dunia notwalanga ebirowoozo binoolowooza nti ekiseera kyogenda okumala ku dunia kikyali kiwanvu kanze ekyali waliko musajja mukulu bamugaati wa totya allah tomanyi nti ojja kufa naga nfa nga siina byakola ng'okitta abantu kubanga tebalina byasi lwaki muliyewulira nti obuwangaazi bukyali buwanvu era duniya akyagiriko kiseera kinene byombi allah asobola obikuwa n'owangaala nnyo eduniya n'ekibeerako nnyo n'otuuka okwetamu okubeera ku duniya abo gyebali ng'eduniya yamutama dda naye nga allah tamutwala n'otuuka ng'otuse n'omukubira akasimu n'akakwata n'akunyonyeranga bw'atakulabe nagaazi sinnakulabako naye ng'okakasi oyiseewo n'omutunula n'akutunula bwati naye nga takulabye kyekimuganya okukula abadde mu birowoozo biyeterevu kuba okulowooza sikwa kugenda okumalako omuntu obwabe okulowooza sikwa kugenda okugyako omuntu okutaneyasambanyisibwa okulowooza sikwa kugenda okwongera ku buwangazi bw'omuntu bali okulowooza ate kukuteeka mu buzibu gabeera awo nga takyetegeera n'abantu tebamutegeera ye teyetegeera n'abantu tebamutegeera ekyo kisinga okubeera nga kyakitiibwa ow'oluganda inshallahu tabaraka wataala okutunuulira ensonga ezo nga sheekhu waffe bwe yaziraba era nga bwetugwana okuzitambuza muddu abeerewo ng'obwavu akimanyi nti allah subhanahu wataala asobola okumuggyako n'agaggawala mu kaseera katono ate abadde omugagga allah n'amwabukoza era mu kaseera keekamu ganda waffe sheekhu waffe saba allah amusaasire sheekha isa kakembo nomwalina we yali asomesa ku riba nagati abange mulekerawo okulya riba ebintu ebigaggawaza ate byebyavuwaza osanga omuntu ng'ali mukabwefube kukola ayagala kuzimba nnyumba naye ate n'osanga agirina ng'anoonya abaguzi tunda kayumba kangaako kisobole okugenda okusuubula ekyaina ng'alaba keeka mutaasa naye ng'ate eriyo ali kukaweefube agula akafuloti azimbemu akayumba abeere mugaga ate nga ye asuubula kyaina nabarakallahu sheekh kasim wallahi genda mu obwina abo waliwo gw'osanga ng'akola kaweefube kuyingira obwina akole ate nga waliwo agandi bwenfuna bwekuza omudaala gwange owina nnemi waliwo ayagala omuyingira waliwo amufuluma n'emirimu emirala walimugenda mupaaka waluduwangali nga waliwo anoonya amuwa ssente mu takisi ye ate waliwo azinoonya ogigula ono ye mulemi gweyagala kola otya onoonya mugagga mu takisi ate olyaga ti takisi temuli ssente kangite n'okulima bwe kutyo ebigaggawaza era byebimu ebisobola okwavuwaza omuntu ithan tewali budde buwandibaze okujjako okusaba allah subhanahu wataala allah nsabaonfuule nsabaonperizi erimu omukisa ebisigadde bimulekera allah subhanahu wataala wabanga agenda kuwa riziki era ekufuula mugagga otandika okwogerwako kukyalo n'okutukiwako emitawaana gy'abantu ekyo kiri mu mikono gye subhanahu wataala kubanga yagaggawaza ekyokubiri okulyazaamaanyizibwa omuntu yenna alyazaamaanyiziddwa bwobulyazaamaanyi kisoka allah subhanahu wataala yabuziyiza naye kenyini n'abweziyizaako n'agana n'abantu obukola kitegereka bulungi kati omuntu yenna bwabukola ku munne gusaba busabi allah bwe kibanga kirungi ojja kifunamu empeera era ngaomwana wate bwekyandifaananye ugati kulungi andiabuzasamanyisa ti musonyi wantaafu akrabu litakuwa saba allah musaasire musonyi naye obaga otomubudde nti omusonyi naye ku mutima gw'omusonyi etagenda kusanga mu maaso ga allah kibonerezo kyakulyazaamaanyi oko bwe yali asamazibwakola otya naye ate eriyo atayinza kusonyiwa ngaga nti abaana nze mukwasiza allah waliwo omusajja omu muwononefu nsabanga amulungami yagamba nti nze bwe ntuufa ku abo bankukwasiza Allah bwenjaza amaanyi abo sikoowa ebyalla birituuka ddi ero nankwasiza Allah ntiwebale nnyo ssebo ng'agenda mu maaso ngali asamanyi nomu nankwasiza Allah tikwate nkwagadde nnyo bwatyo yalowooza mubiri wala nnyo naye gwe baba bakukwata ekiziyiza ku baana adamu inshaallah tabaraka wataala kubanga bwonookikuuma bwotyo ojja kusigala ng'olina obusungu ku buli muntu nga n'atakwatasula nayinza okulyazaamanya naye omukyayiramu yenna ajja mu maaso ge omulabira mu kifaananyi kyakulyazaamanya kyakubba omu yabuuzize ekibuuzo naffe katukiwulirize kuba oliawo tuyinza okifunamu ekyokuyiga era nti nsinga bantuma omutwalo gw'essente mukwano gwange aŋŋambye tigwotwalire ewa gundi ammanja nengukwata naye mbandi mu kkuba awo nefuna ekyobusuubuzi nga bwe nkisuubulamu ngenda kufunamu esatu nenkisuubula ate nenkitundirawo esatu gyange nengifuna omutwalo nengutuusa waka ebiri gino gyani ebiri gino gyokufunye mu mutwalo giba gyani sekakasimu kakati kyekyalibadde kituufu naye olabaga ti musajja ataasiza onalibadde kiri bulungi n'akwata omutwalo guno naguze sente zazituusiza naye zaakoze dda amagoba nga tebakukkiriza ziba kufa nga olusuubude booti nebibulako abigula kyekyandidiridde naye akulina mumutwalo si kwekweka musajja oyo agenda okutuuka gyeyakutumye tiwali okukubira kasimu ngaokatulirakuboga allah geze okanyiga naye wano obamusanyufu kubanga olutuuzi okoze otya ate n'omutwalo gwogumu wali okikubye gasiyeko bagambye okikubye ate n'omutwalo gwokoze otya ogutaddeyo gaali naye bwe zimala ne zifiirayo emitawana gyebagize kati wekyo tugamba insha allahu tabaraka wataala ebyo bitera okujja omuntu okubanga buli kaseera ayagala kuŋŋaanya nafulyo makubo ki mwayita mu kuŋŋaanya kyono kisobola okubanga n'obulamu bwo kigenda kukosa n'obuwangaazi bwo kigenda kukosa n'emirimu gyo buli kaseera ate afaanagana bwati kizibu nnyo okuwaayo kabwekyo okulabirako enyagala okusembyayo nakyo omwalimu yali ku muzindaalo kimanyikiddwa ng'enkola y'emizikiti ti omwalimu bw'amaliriza okusomesa bamuwa entambula n'agenda era si buli azaamaanyi oba kuwebula muwalimu aa eyo empisa y'okwaniriza omuwalimu mu kitundu wabakoze ate kakati oli yagenda n'abategeeza nga waliwo omuganda waalina obuzibu ne basonda emitwalo ena agandi emitwalo egyena giwe omuganda waffe oyo omuwalimu waffe ayina obuki obuzibu kakati n'alinda waliwo akagendo kalina okutambula okudda gyava agenda okulaba nga tebamunyeza ate nga talinaamu bamusiibudde n'emeka n'asigala nga yeebuuza kati bwenkwata ku migina ena nenzijaku transport antu ololinga emutwalira esatu naaba simuli azaamaanyiza ati bwentambulawo olugendo luwanvu kati bano baakibalira ku kiri lyamanyi aire nga tebamugamba gyena gino gya muganda wakalina obuzibu ebisinga ti guwefeeko siraamu n'abeera mu buzibu kyeyava akubira gwebaziwadde gwagendo zitwalira ugati salaamu aleikum salaam badde webadde wano nenjogera ku bulwaddewo nebampalayo emitwalo ena naye mubutuufu gibuna gijjo wabula ekizibu kyenfunye wano wendi sina wenvawo okutuukako ate siinaamu yadde nagaasi kakwatako omutwalo wefakizeeko naga alhamdulillah n'akwata omutwalo neyefakira n'amutuukako n'amuwesa kati eyandibadde ekola embeera ki ate nze nzikuŋŋaanyiza ate nzeekozebwe kanegabireko tegeeza nanyini haqi yakuweeko n'oli osobola omugambe waayo wadde ontunya omutwalo guno okutu alawaka neni na wewe ni mimi dewa nenda wewe amabusinga vifuna nengo shuola mu na ndi kushwa ndi eh usungu demu Allah naagira tufunye mwe mitwale sa kati yokolentia atwala komu twalo ebili jangu jinsi endeleka wewe wale kutete mkanya oba omoga mbati mkolentia shuhule mu mutuwa lukuno katona shuhula na kukiriza kwa kukiriza katona shuhula nebifa na ya gawana kulose zizu nizibazize mutuwa lukuno tegele kisemu nebu wetu mingiriza moja mtegeza nga juwe losi yonejia goje etika kutuwa lukuno sawaka losi jitomeri kisho insha Allah ta'ala nasa Allah ala kula afya mbami kishikuwa kia gama tesonga saku kuzihoza anga vuotio kubanga zinzo kutuwa lile biloozo dunia ne kwa mbala nukundikila na kulitasira biloozo hako ni amma mwela biku kichikambo cha abulame atenga basinga kutimutu wanga ala nasa Allah ala kula afya sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala kutasi jazakum mbalu khaya dasu ya fijakuma wa insha Allah kusongeza tugami min asbabi ni shirahi sadari wa salahu nafsi kwetu mtugami wa lilo insha Allah tabaraka wa ta'ala kasema yo kosiba kumuzindalo
angujina ko ubando wa fish.